nakubisa ngukwibera mu muryango w'Imana nahaboneye ibyishimo
Isamo